Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 19. Umuhanuzi w'amahoro. Umurimo umuhanuzi Elisa yakoze hari ingingo zimwe na zimwe rutandukaniyeho cyane n'uwa Eliya. Eliya yari yarahawe ubutumwa bwo guca iteka n'urubanza. Ijwi rye ryumvikanishaga amagambo yo gucyaha ntabwo bafite ahamagarira umwami na rubanda guhindukira bakava mu nzira zabo mbi. Nyamara umurimo wa Elisa wari uw'amahoro cyane. Umurimo we wari uwo kubaka no gukomeza umurimo Eliya yari yaratangiye akigisha abantu inzira y'Uwiteka. Ibyanditswe bigaragaza ko yaje maze ubwe akajya yibanira n'abantu, akajya akikizwa n'abana b'abahanuzi, kandi kubw'ibitangaza n'umurimo yakoraga akazana gukira no kwishima. Elisa yari umuntu ufite umutima utuje kandi w'ineza, ariko kandi kuba yarashoboraga kugira igitsure bigaragarira mu byo yakoze ubwo yerekezaga i Beteli, maze urubyiruko rw'abahungu bari bavuye mu mudugudu kandi batubahaga Imana bakamukwena. Urwo rubyiruko rwari rwarumvise ibyo kujyanwa mu ijuru kwa Eliya, maze icyo kintu gitangaje cyabayeho rukigira intandaro yo gukoba Elisa bavuga bati, "Zamuka wa munyaruharawe, zamuka wa munyaruharawe." Uwo muhanuzi yumvise amagambo yo kumukwena arakebuka arabareba, maze kubwo kubwirizwa n'ishobora byose arabavuma. Urubanza ruteye ubwoba rwakurikiyeho rwari ruvuye ku Mana, nuko hazi dube ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya kabiri umurongo wa 23 n'uwa 24. Iyo Elisa yemera ko uko gukwenwa kubaho ntikwitabweho, yajyaga gukomeza gusuzugurika kandi akajya acyocyorwa n'abantu, bityo umurimo wo kwigisha no gukiza yakoraga mu gihe cy'akaga gakomeye igihugu cyarimo ntiwajyaga kugera ku ntego yawo. Iki gikorwa kimwe cyo guhana gukomeye cyane cyari gihagije kugira ngo gitume yubahwa mu buzima bwe bwose. Yamaze imyaka 50 yinjira kandi asohoka mu marembo y'i Beteli, kandi akagendagenda hose mu gihugu ava mu mujyi umwe ajya mu wundi, agaca mu mbaga y'abasore b'inkora busa, abanyangeso mbi kandi basayisha mu bibi. Ariko nta n'umwe wamukwenaga cyangwa ngo apfobye umurimo we nk'umuhanuzi w'ishobora byose. Ubugwaneza nabwo bukwiriye kugira urubibi bugarukiraho. Ubutware umuntu afite bugomba gushyigikirwa n'igitsure gikomeye. Nibitaba bityo, abantu benshi bazajya babukwena kandi babusuzugure. Igisa n'ubugwaneza, kubembereza no gutetesha birenze urugero ababyeyi n'abarezi bagirira urubyiruko, ni kimwe mu bibi bikomeye cyane bishobora kubageraho. Kudakebakeba, gufata ibyemezo no kugira ibisabwa byiza umuntu agomba kuzuza ni ngombwa mu muryango wose. Kubaha ari nako ruriya rubyiruko rwakwenye Elisa rwaburaga, ni impano ikwiriye gusigasirwa mu bushishozi. Umwana wese akwiriye kwigishwa kugaragaza kubaha Imana nyakuri. Ntibikwiriye ko izina ryayo rivuganwa agaciro gake cyangwa umuntu atabyitayeho. Iyo abamarayika bavuze izina ryayo bifuka mu maso. Mbega ukubaha twebwe abantu bacumuye kandi b'abanyabyaha dukwiriye kugira igihe tuvuga iryo zina. Abahagarariye Imana nabo bakwiriye kubahwa. Abo ni abagabura, abigisha n'ababyeyi bahamagariwe kuvuga no gukora mu cyimbo cyayo. Iyo bubashywe, Imana ihabwa icyubahiro. Umutima wo korohera abandi nawo ni imwe mu mpano za Mwuka, kandi abantu bose bakwiriye guharanira kuwugira. Bene uwo mutima ufite imbaraga zo koroshya kamere z'abantu, ku buryo utabayeho izo kamere zarushaho kwinangira no kuba mbi. Abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo ariko bakaba batoroheje mu mutima, atari abagwaneza ndetse batorohera abandi, bene abo ntibigeze bigira kuri Yesu. Kuvugisha ukuri kwabo gushobora gushidikanywaho, kandi kudakebakeba kwabo ntikugirweho impaka. Ariko kuvugisha ukuri no kudakebakeba ntibizatwikira kutarangwa n'ubugwaneza no korohera abandi. Umwuka w'ubugwaneza warangaga Elisa wamubashishije guteza impinduka zikomeye mu mibereho ya benshi muri Isirayeli, ugaragarira mu gitekerezo cy'ubucuti yari afitanye n'umuryango wari utuye i Shunemu. Mu ngendo yakoraga ajya hirya no hino mu bwami bwa Isirayeli, bwarakeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo agiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo, iyo yahanyuraga hose yajyaga yo gufungura. Uwo mugore w'umukire yabonye ko Elisa yari umuntu wera w'Imana, maze abwira umugabo we ati, "None ndakwinginze, twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo." Elisa yajyaga aza aho hantu ho kuruhukira kenshi, akanezezwa n'uko hari hatuje. Ntabwo Imana yirengagije kugira neza k'uwo mugore. Nta kana yari yarabyaye. Ariko noneho Uwiteka yaje kumugororera kubwo kwakira abashyitsi kwe, maze amuha kubyara umwana w'umuhungu. Imyaka yarahise indi irataha, wa mwana yarakuze kugeza ubwo yabashaga kujyana n'abasaruzi mu murima. Umunsi umwe yaje gufatwa no guhinda umuriro, araremba maze atakirasa ati, "Umutwe we, umutwe we." Se yabwiye umugaragu guterura uwo mwana akamushyira nyina. nuko aramujyana mushyikiriza nyina, nyina mwicaza ku bibero. Agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Amaze gupfa, nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana arisohokera. Mu gahinda kenshi yarimo, uwo mushune mu kazi yiyemeje kujya gushaka Elisa ngo amufashe. Icyo gihe umuhanuzi yari ku musozi Karumeli, maze uwo mugore aherekejwe n'umugaragu we ahita afata inzira ajyayo. Umuntu w'Imana amwitegeye akiri kure abwira umugaragu we Gehazi ati, "Nguriye wa mushune mu kazi, ndakwinginze rukanka muhure umubaze uti n'amahoro n'umugabo wawe araho n'umwana wawe." Gehazi yakoze nk'uko yari ategetswe, ariko ataragera kuri Elisa, uwo mugore wari ushenguwe n'intimba yahise agaragaza impamvu y'agahinda ke. Elisa yumvise iby'urupfu rwa wa mwana, yategetse Gehazi ati, "Cebura wende inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse. Ukuramutsa ntumusubize, maze iyi inkono uyijyane uyirambike ku maso y'umwana." Nyamara uwo mubyeyi ntiyanyuzwe kugeza ubwo Elisa ubwe yemeye kujyana nawe. Uwo mugore yaravuze ati, "Nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, singusiga." Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi abacaho ajya imbere. Agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Ahera ko aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati, "Umwana ntakangutse." Bageze mu rugo, Elisa ajya muri cya cyumba wa mwana wari wapfuye yari aryamishijwemo. Arinjira yikingirana n'uwo mwana bombi, atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana, umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambararaho, intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya aragaruka, arongera arurira, amurambararaho, umwana yitsamura karindwi, arambura amaso. Nuko Elisa ahamagara Gehazi, amutuma kujya guhamagara nyina w'umwana. Ahageze aramubwira ati, "Terura umwana wawe." Nuko araza arunama mugwa ku birenge, maze aterura umwana we arasohoka. Uko ni ko kwizera k'uwo mugore kwagororewe. Kristo we mutanga bugingo ukomeye ni we wamuzuriye uwo mwana we. Uko ni nako ubwo azabagarutse abamubereye indahemuka bazagororerwa, ubwo urupfu rutazaba rugifite urubore rwarwo, ndetse n'igituro kikamburwa insinzi cyihaye. Icyo gihe nibwo Kristo azagarurira abagaragu be abana babo bari barambuwe n'urupfu. Ijwi ryumvikaniye irama ry'umuborogo no kurira gushavuye ni irya Rasheli yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Uko ni ku Uwiteka avuga ati, "Hoza ijwi ryawe we kuboroga, n'amaso yawe ye gusohokamo amarira, kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano," ni ku Uwiteka avuga, "kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo," ni ku Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Yesu aduhumuriza igihe dushavujwe n'abacu bapfuye, atubwira ubutumwa bw'ibyiringiro bitagira iherezo, avuga ati, "Nzakugura ngo ukureho amaboko akujyane kuzimu, nzabacungura mbakize urupfu. Wa rupfu we, ibyago watezaga birihe? Nyamunsi we, kurimbura kwawe kurihe?" Hoseya igice cya 13 umurongo wa 14. "Kandi nduhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu." Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 18. "Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu dusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose." Urwandiko rwa 1 rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Nk'uko umukiza w'inyoko muntu yagenzaga, ari nawe yacureraga mu murimo Elisa yakoraga mu bantu, yakomatanyaga umurimo wo gukiza no kwigisha. Mu mihati ye yamaragamo igihe kirekire kandi ikagera ku musaruro, Elisa yakoranaga ubudahemuka kandi adacogora, agaharanira gushimangira no guteza imbere umurimo w'ingenzi wo kwigisha wakorwaga n'amashuri y'abahanuzi. Ku matsinda y'abasore babaga bamaramaje bateraniye muri ayo mashuri, kubw'ubuntu bw'Imana, amagambo ye yo kwigisha yashimangirwaga n'imbaraga ikomeye ya Mwuka Wera, kandi inshuro nyinshi agashimangirwa n'ibindi bihamya bidashidikanywaho by'ububasha bwe nk'umugaragu w'Uwiteka. Igihe kimwe ubwo yongeraga gusura ishuri ryari igirugari, niho yahumanuye inkono y'imboga. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubw'abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere, abwira umugaragu we ati, "Shyira inkono ivuga ku ziko utekera aba bana b'abahanuzi imboga." Umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga awusoromaho intanga, areka umwenda we azuzuzamo, araza zikekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi. bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho, aravuga ati, nimunzanire ifu. Aragenda yijugunya mu nkono, aravuga ati, nimwarurira abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Aho igira ugari kandi igihe inzara yari ikiri mu gihugu, Elisa yagaburiye abagabo ijana ibyo kurya yarazaniwe n'umugabo wari uturutse i Barishalisha. Bukeye haza umugabo uturutse i Barishalisha azanira uwo muntu w'Imana imitsima y'imiganura ya sayiri. Yose yari 20 n'isaho ye yuzuye amahundo y'ingano mabisi. Nuko Elisa aravuga ati, nimubihe abantu babirye. Umugaragu waramusubiza ati, dorere, utungutu ntugaburira abagabo ijana. Nawe aramusubiza ati, fa kubaha babirye, kuko Uwiteka avuze ngo barabirya babisigaze. Nuko abibashyira imbere, bararya barabisigaza nk'uko Uwiteka yavuze. Mbega kwicisha bugufi Kristo yagize abinyujije mu ntumwa ye, maze agakora iki gitangaza kugira ngo ahaze abashonje. Inshuro nyinshi kuva icyo gihe, nubwo bitabagaho igihe cyose ndetse no mu buryo bukomeye kandi bugaragara, Umwami Yesu yagize ibyo akora kugira ngo akemure ubukene bw'abantu. Yaba twagiraga gusobanukirwa kuruseho mu by'umwuka, twabona iby'Imana ikorera abana b'abantu birangwamo imbabazi kuruta uko tubibona ubu. Ubuntu bw'Imana bwashyizwe ku byo kurya bike, nibwo butuma bihaza bose. Ukuboko kw'Imana gushobora gutubura ibyo kurya inshuro ijana. Imana ikoze mu butunzi bwayo, ishobora gutunganya ameza magari mu butayu. Kubw'ikiganza cyayo, ishobora gutubura utwo kurya duke cyane, igatuma duhaza abantu bose. Imbaraga zayo nizo zatuburiye imitsima na sayiri mu biganza by'abana b'abahanuzi. Mu minsi ibanza y'umurimo Kristo yakoze hano ku isi, ubwo yakoraga igitangaza nk'icyo agahaza imbaga y'abantu, hagaragaye kutizera nk'uko hagaragajwe n'abakoranaga n'umuhanuzi wa kera. Umugaragu wa Elisa yaravuze ati, dorere, utungutu ntugaburira abagabo ijana. Kandi n'igihe Yesu yategekaga abigishwa be kugaburira imbaga y'abantu, abigishwa baramusubije bati, dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2. Keretse twagenda tukagurira aba bantu bose ibyo kurya. Luka igice cya 9:13. Mbese ibi bimaze iki ku bantu benshi bangana batya? Aha hari icyigisho ku bana b'Imana bo mu bihe byose. Iyo Uwiteka atanze umurimo, ugomba gukorwa. Nimucyo rero he kugira umuntu n'umwe uhagarara ngo yibaze kugushyira mu gaciro kuri muri iryo tegeko, cyangwa ngo yibaze ku musaruro ushobora kuva mu muhati wo kumvira iryo tegeko. Ibiri mu biganza byabo bishobora kuba bidahagije ngo bikemure ubukene buhari, ariko mu biganza by'Uwiteka bizagaragara ko ari byinshi ndetse birenze urugero. Nuko umugaragu abibashyira imbere, bararya barabisigaza nk'uko Uwiteka yavuze. Ubukene bukomeye cyane itorero rifite muri iki gihe nubwo gusobanukirwa byuzuye isano n'umubano Imana ifitanye n'abo yaguze impano y'umwana wayo. Ni ukwizera gukomeye cyane, kuko hazabaho iterambere ry'umurimo wayo ku isi. Nimucyo he kugira umuntu n'umwe uti igihe cye ababazwa n'ubuke bukabije bw'ibyo afite bigaragarira amaso. Iby'inyuma bigaragarira amaso bishobora kudatanga icyizere, ariko imbaraga no kwiringira Imana bizatubura ibihari. Imana izaniwe Imana umuntu ashima kandi asenga asaba umugisha wayo, izayitubura nk'uko yatubuye ibyo kurya byahawe abana b'abahanuzi ndetse n'ibyahawe imbaga y'abantu bari bananiwe kandi bashonje.